happy. Love can make you do things like this. Ukikosa upendo unakosa amani, unakosa peace. Love can make you do things like this. Ukikosa upendo unakosa amani, unakosa peace. Kupigwa vijembe na vijino upembe, yo vita shashinda. Wanasema ukitaka chafungu kongo unaupinda. Ni ile hali ya kumpenda mtu paka wengine wanacheka ujinga. Yani love kinja kinja, mapenzi yako out ninja ninja. Kwenye penzi lako mini cheche kichea, kwenye penzi lako mini teje na bimbea. Kwenye penzi lako mini upepo na pepea, kama umewashe moto na teketea.
Taruka mkoyo kakanyaga bala, kakutana na majama wakaleta kara. Some people don't know better than on nothing about love. They don't even don't know what they got. For me you don't deserve that. Tako mana wewe even though your life sad and I change life. Tafanya vitu kadha wakadha, ni queen kabisa la kufimba kibig dada.
Umeleta mbali, usishushe mawinguni. Mapenzi bahari, wasikurubuni. Oh oh oh, love is crazy. Ah, ah, love is crazy. Ah, love is crazy. Ah, ah, love is crazy. Ah,
I'm crazy, crazy, crazy when you low. Crazy, crazy, crazy when you low. I'm crazy, crazy, crazy when you low. Crazy, crazy, crazy when you low.
In the minute, in the money move. I feel like I'm going out control. Whatever you give me, baby, give me more. Mapenzi kupenda kwa roo tu kwa roo.
Bampa, bampa, bampa tu bampa. Mana sijui kana cheka unalia. Sama mapanga la vanga usamba. Indiketa ya kushoto na kunja kulia. You confuse me. I'm walking, I didn't tie my shoes. Una maujuzi. Mwisho na mkeka kwa nyuzi. When they talk about love, they talk about me and you. Unavu nichanganya, mina isi you know what you do. What you do to me.
Umeleta mbali, usinshushe mawinguni. Mapenzi bahari, wasikurubuni. Oh oh oh, love is crazy. Ah ah, love is crazy. Ah, love is crazy. Ah ah, love is crazy.
I'm crazy, crazy, crazy when you low. Crazy, crazy, crazy when you low. I'm crazy, crazy, crazy when you low. Crazy, crazy, crazy when you low.
Classic music.